iBhayibhile yebana ukuyazisi. Izulu likhaya elihle likaThixo. Ibhalwe nguEdward Hughes. Ifundwa nguMaria Sekgota. Mqibelelana www.bibleforchildren.org. Xa uYesu wayephila emhlabeni, wabacelela abafundi bakhe izulu, wayelibiza ngokuba yindlu kaBawo. Wathi zininzi indawo zokuhlala, iphomakazi ke yindlu entle enkulu. Izulu yindawo entle kakhulu kunazo zonke izinto zalapha emhlabeni. UYesu wathi, ndizayokuhamba ndiyokulungiselela indawo. Ukuba ndihambile ndiyokulungiselela indawo, ndiyakubuya kwakhona ndinamkelele kum. UYesu waye nezulwini emveni kukuvuka kwakhe kwelabafileyo. Wafukulwa lilifu abafundi bakhe bebukele, wasithela kubo. Emveni koko, iKrisimesi sisikhumbuzo uYesu awasenzayo sokuba uyakubuya azobalanda. UYesu wathi uyakubuya ngephanyazo engalindelwanga, kodwa uthiwani nalo maKristu afe engakabuyi? IBhayibhile ithi bona bayakuba noYesu ukunabikho semzimbeni kukunye noBawo. Izitilelo, incwadi yokugqibela eBhayibhileni, isixelela ubuhle bezulu. Eyona nto intle ngalona hlobo, izulu likhaya likaThixo. UThixo ukwindawo zonke, kodwa itroni yakhe isezulwini. Ingelosi nezinye iziqu zasezulwini zidumisa uThixo emazulwini. Nabo bonke abantu bakaThixo abafayo baya ezulwini bacula bedumisa uThixo ngeengoma ezikhethekileyo. Nangamazwi enye ingoma abayiculayo, ufanelwe kuba wasihlawulela ngegazi lakho, wasikhupha kuzo zonke iintlanga nasizini, wasenza oonkokazi nabapristi kuThixo wethu. Awokugqibela, amaphepha eBhayibhile alichaza izulu njengeJerusalema entsha. Iindonga zenziwe ngelitye elingqabileyo elibhengezelayo, amajikazi namatye amahle anangqabileyo ogqume umgangatho elidungeni etsho ngemibala emihle. Ilelo isango lweziwe ngeperile ezinkulu kakhulu. Iingcango ezinkulu zeperile azivalwa. Masihambeni siyokubona. Hawu, izulu lihle kakumbi ngaphakathi. Isiqeko zenziwe ngegolide esulungekileyo njengengilasi, nezitalato zenziwe ngegolide. Umlambo omhle osulungekileyo wobomu ompompoza usuka etronini kaThixo umacala omabomini. Umlambo kukho umthi wobomu owasungulwa emyezweni e-Edeni. Lo mthi wobomu ubaluleke kakhulu, uthwala iziqhamo ezilishumi elimanamabili ngazo zonke inyanga lohlobo olwahlukileyo nyanga ngaye. Amakhabi awo lo mthi wobomu ngawokhophili. izulu alifuni langa okanye inyanga ukukhanyisa, akukho ubusuku khona. Nezilwanyana ezulwini zinomohluko, zilulamile kwaye zinobubele. Iinkqubha namachwane aja iintya ndawonye kwaye ngeengonyama ezinamandla zitya ingca njengenkomo. Thixo uthi azinakulimaza, ziyokananisa intaba yam engcwele. Xa sijonga siqwalasela ukuba kukho izinto ezingekhoyo ezulwini, akukho mazwi anomsindo ongaweva, akukho mntu olwayo okanye owenza izinto zimbi, akukho zithixo eminyango. Kuba akukho masela ezulwini, akukho maxoki babulale maxhwele nabantu abangalunganga, akukho sono ezulwini. Thixo, akukho zinyembezi. Ngamanye amaxesha abantu bakaThixo bakhaliswa busizi olukhulu obubomu. Ezulwini uThixo uyazisula iinyembezi, akukho nokufa ezulwini. Abantu bakaThixo baya kuphila nganophakade, baya kuhlala noThixo ngonaphakade. Akukho lusizi nokukhala nazintlungu, akukho kugula, akuhlukwana, akukho mingcwabo. Ezulwini wonke umuntu wanwabile nganophakade kunye noThixo. Ubumnandi bezulu yeyabafana nomantambazana kuye nabakhulu abo babekholelwa kuYesu Kristu njengomsindisi, baza bamthobela njengenkosi. Ezulwini kukho incwadi ekuthiwa yincwadi yobomi yechwane, igcwele amagama abantu. Ngabe uyawazi na la magama abhalwe phaya? Apha wonke umntu obetha ithemba lakhe kuYesu, ingaba likhona elakho igama? Amazwi okugqibela eBhayibhile ngezulu asisimemo esihle. Umoya oyigcwele nomakoti bathi yiza, lowo ovayo athi yiza, nalowe onqiweyo makeze, lowo onqwenayo asele amanzi obomi ngokukhululeka. Izulu likhaya elihle likaThixo, ibhali elisuka emzwini akaThixo eliyiBhayibhile, ifumaneka ku uYohane 14:2 kwabaseKorinte 5, isityhilelo 4:21-22. Kuthilwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, iNdumiso 1:19-1:13. UThixo uyayazi ukuba senze izinto ezimbi, asibiza kukubona sisono. Umvuzo wesono kukufa, kodwa uThixo uyakuthanda anokuba uthemele unyana wakhe ukuphela kwakhe uYesu ukuba afe emchwalezeni ohlayiwe ngezono zethu. uYesu wavuka ekufeni, wabuya wanyukela emazulwini ukuba uyokholwa uYesu umchela akuba akuxelele izono zakho. Ukuba uyakholwa ukuba le yinaniso yithi kuThixo, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba unguThixo kwaye wenza waba ngumntu ukufela amatyala am, wabuye waphila kwakhona. Nceda ungene ebhomini bami undixolele izono zam ukuze ndibe nobomi obutsha, ukuze ngenye imini ndihambe ndiyokuba nawe ngonaphakade. Ndincede ndikuthobele ze ndiphilele wena njengomntwana wakho. Amen. Funda iBhayibhile uthethe noXhwithu yonke imihla.